Buli yebuna walinga sima tuse kunsa Wafura momu jega munda vika Katono gusule muneka wansa zato Bobi waini omuyimbi okuzira tabu Chagula nisenta munga tali na tabu Yee alieta pute yaba kuru ave mudu Biri kumina mnana ya tawanyatio Sose neka ihura nalisi jikiriza Senka gare bitiba na viva mwatio Na kuru wake ndurundu ye misangao Eji singova jamu singa mbira vanga kwe Ochola nafuno gufomu wangwao Zenalisi muri ranga komu gamungu Marumbo kutumba kwa bishopu mkoyoyo Elaye ya kula wa eventizo mwaka Feva nakatemba gwatu isabadi Gwatu utakomu imbi munafe Moses radio ya tujiwa ngumi Faye nejulo kutankane yata Bishopulu walina na mirembe chachi Avali kukatuti asumba bosi Esajja nilijange mfumurao Katono limutie chari chantisa Echa jubileo nasanyuka nyonyo Nasante eno wekana na jawano Okunjia kaba tuzeberu sanja no kaba Na kaba munga ndaba baba senda banafe Mukama yebale momocha saa kuisiza mwaka Biri kumina munana ngawenda suri zantibuli erogungwa Vibade mundita elamese Watandisa sanyo dala dalo mwaka Umwaka kwa biri kumina muna nogu Kubanga nekubaya tunya na mani Kasori nari mwera na abada nyenyo Netwe songa nyaka taleka jioni Fenawa imbi netwe iwa musingeyo Kasori ya bala na kubane mbutu Mkugenda tuyoro mudidi kwe mali Chari shana kwa katareke vivala Nekajia kagwange kuba mudungo mu Kasori nadi baba limira banga Endongo nesalafe nenywa notuzi Biri kumina mnana abadeye muka Polisi nefuna matendo gerinya Mukule mbeze ya sinzira mubendeyo Nabatuma kawukumi banafe Omusolo gwesimu okuwanika matanga wano Ebigambo byali ku musolo gwotiti Kimira yanika polisi olw'obubbi Sewunyanga tiddo nali ndowooza ekyo Prezenta Kamagu nkutumidde nnyonyo Ku topu radio bamubebanga nti Bamujja kumpe w'abakuumi b'emmundu Byakunkumuka ebyalimu amavunyi oyo Bagezi basano bakuba n'embuutu Asanivengaalo yata obuyinza bwa ttiimu N'omubede zuma yali afuga sawusi Biri kumina munana gwali gwa tabu Katikira Ethiopia basuulira tawulo Yali afuga Korea eky'okumusalira emyaka Abiri mu omukaaga kyankuba nyola Okugenda mu mbuzi ekogabeereyo Mukama yebale bw'obookya saa kuyisiza mwaka Biri kumina munana nga bwe nasuubiza nti buli era ogugwa bibadde mundeeta era mbese Gubadde mwaka gwa bubenje banatu Omwaka gwa biri kumina munana ogwo Tunajjukira nnyo abayizi b'endeki Ekidduka be kyatta mu ngeri embi ennyo Essomero lyemanya senti bendikito Mwafiira abayizi omuliro kandanda Mukama asaba otunuuliza omutujja oyo Oliiso lye ddene kuba alinalo Kabenja kamala eggobe mu kibya bannange Eryato n'abagagga ne bafiira okwo Freeman kulika n'omulangira Uganda wali bufunye akaseera k'entiisa Chris Evans alonda olwagabbi ne gamukuba ennyondo nga musanvu ku bontu Musajja alina omutwe omugumu bannange Yandibadde na kyabulambuze yiwano Honorable Zaako oyo n'akubwa nnyonyo N'asuulwa olubaga abatamanyiddwako Era emagombe njagadde nkugambe nti Yasimbayo kye bayita ekitookeeyo Jennifer yajojobya Erias ensano Obwannankulu naye n'abusuulaawo Betty Kamyana alonde poloti n'ekyapa Emmandwa ya kiri abaganda egendo twesa Mukama yeebale bw'obookya saa kuyisiza mwaka Biri kumina munana nga bwe nasuubiza nti buli era ogugwa bibadde mundeeta era mbese Mata maboku Basi sinkana mu Singapore ne bakanya Abali besomye okuzikiriza eseno Eyo furimu nayo nekuba bayi Raila Odinga okuyiwa gemu Okwegatta ku Kinyatta nga yekkiranya Ludda oluvuganya kikugambe nti oba Teyaluweta board yalumenya nkogo Oluyimba lwatunoonyereza bannaffe Baluwayo omutanda nga tuwunzika omwaka Yagamba tulukoyi kyampa n'amaanyi Okudda kwa butikiro katanywe ne bero Kufa kwa wazanya nengo chitalo nyanyo Omufuzi wa moto kamuhangi na nyini basi Chikopo chensi yonera shachari yo African countries is avu ya terunu Walwe chigambe cha jange chisaga wano Chisana na kugenda mkuru zete satyo Chatwe berere mubo bikone dokita Gaburi omwari neta pute yenja uro Chenge na sangi mayena pinge wange Matumi denyole kasabo mutonzo yo Arutusa nekululinga tuchasomuka Mukuja wabufuzi tuletobu kulembezi